kulaba kabanga nga buli wompitako mama mama nefa buli wempitawo banga tukane ntya naye kiŋondezemu z'omusajja awedde okuswala okwogera neiba kyenjagala kukametikwa ebigambo bimbula kyoka mama
kati gwe weelumya kinga kyoyagala okiraba wemutyamutya kinga toli musajja awera kati raba wakankana sinziira oyogere osangana nga ekyendi nafuna ekirowoozo helo jango kingambe
osingise munyamusu amazima gwe nawo ndaba kino nakirinda da omukisa ogumpate osindise munyamusubi amazima gwe nawo ndaba kino nakirinda da omukisa ogumpate
yakuamatira naberanga nawe yajikumawulira agano yomukwano kankusisitire kulaga omukwano kankuambatire kankuambatire kulaga omukwano kankuambatire
watu tonkubadoera sinoneka wentyonga ntawa ye mama nakugamba ki kuba obulamu mbukuwadde namusuubiza mukama nti alibeera omubwati gwendiwa omutima gwange gwendiwa obulamu bwange era alitwala talanta yange
osindise munyamusubi amazima gwe nawo ndaba kino nakirinda da omukisa ogumpate osindise munyamusubi amazima gwe nawo ndaba kino nakirinda da omukisa ogumpate
byamukwano bolina okusesetuka bambi nokyala waffe nange nenkutwala watunolaba kubanzaala sesigenda bwentyo labuna obuwala bwekiro
laba nfunya kanamba kankutwale obe wange sikulibe mukwano nze mponya okulimbwa laba nfunya kanamba kankutwale kankutwale sikulimbe mukwano
baby checho